maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me, uki come through for me. Ai, maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me, uki come through for me. Yes, Lord, come through.
Nimekuona uki fight for me, nimekuona uki plan for me, na nimesoma uli die for me, na nimeona you got eyes on me. Ai, umekuwa close kuliko kaka, umenipanulia mipaka, kanifanya ni usipiraka, wako nikoshua sikarata. Ah, and that's why every day I'm looking for you. Chupapa niwe, there's no one like you. Hey, yeah. That's why every day I'm looking for you. Chupapa niwe, there's no one like you.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me, uki come through for me. Ay, maisha yangu yote mimi nimekuona. Come through for me, uki come through for me. Yes, Lord, come through. Lord, come through. Yes, Lord, come through. Lord, come through. Yes, Lord, come through. Lord, come through. Yes, Lord, come through. Lord, come through.
I knew we had. Konami everywhere I go, I and oh I know. Nakuhitaji papa, nakutaka mo. Umefanya hivi, umefanya vile. Umenipa hiki, umenipa kile. Umembadilisha, siko vile vile. But where I will change, jina zako zile zile. Ah, and that's why every day I'm looking for you. Ah, chupapa niwe, there's no one like you. Hey, yeah. That's why every day I'm looking for you. Chupapa niwe, there's no one like you.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me, uki come through for me. Ay, maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me, uki come through for me. Yes, Lord, come.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me, uki come through for me.